nachimsafi.com.
Habibi malhaba Shikamo, shikamo wangu mubaba Baba, ya moyo mikufa baba Mwili upo haparo, ipo sayari ya saba Sasa hivi na jina jipya mjini Punda mwenye mizigo yangu Ila tu, punda mimi Matekezo shukrani yangu Anapenda gani kibaki mimi Anadata mbaba angu Tushavuka kutana baby honey Na hili ndo jina angu Habibi
Choko choko
Habibi
Choko choko
Habibi
Choko choko
Na wewe ndo roho yangu Habibi
Choko choko
Habibi
Choko choko
Habibi
Choko choko
Na wewe ndo tamu yangu Mubaba mmoja Anagitambi kidogo Rangi yake ya kutereza Nampenda mpenda Mubaba mmoja Anijua matunzo Na shindwa mpaka kujieleza Sasa hivi na jina jipya mjini Punda mwenye mizigo yangu Ila tu punda mimi Matekezo shukrani yangu Anapenda gani kibaki mimi Anadata mbaba wangu Tushavuka kutana baby honey Na hili ndo jina langu
Ha!